Yes, Lord. Nome corona na naona utukufu wa Bwana uko mahali hapa tayari. Haleluya. Malaika wapaza sauti zao kuabudu Mfalme Serafi wana tujudu kukwabudu Mfalme mkuu, makerubi wana tujudu kukwabudu Mfalme mkuu, wahai wane wana sure in now I need what would come on what my life what would come on pamoja na now siku wa leo are makerubi makerubi chane na 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 kukwabudu anguka mbele zako kukwabudu. Wangapi wanaamini? Inua mikono yako juu. What's the issue now and then? Tunaungana na mahai wane waze 21 kumwabudu Mungu. Fale Shale Hale Wana Kambeleza Kukwabudu Fale Mungu waze 21 sema waze shala la la babo. Ninaona malaika wa Bwana, ninaona malaika wa Bwana mahali hapa. Utukufu, heshima, shukurani pokea Bwana, pokea Bwana. Utukufu, heshima, shukurani pokea Bwana, pokea. Wasikie utukufu. Okay, okay. Utukufu. Hebu tumuinulie Bwana ibada za mioyo yetu. Anastahili utukufu, heshima na shukrani. Jioni ya leo. Aye. Inua sauti. Utukufu. Inua mikono yako juu mbele za uwepo wa Bwana. Malaika wa Bwana wako hapa usiku wa leo. Shada la baba kuri hande. Come on, sing it. Utukufu. 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 uwepo wake hauzuiliki. Anamwangalia mtu mwenye moyo uliopondeka. There is nothing that can resist the power of God. Nothing. Nothing. Tunapomwabudu Mungu wako watu ambao vifungo vinaondolewa. Vinakatika. Naona minyororo ikikatika. In the name of Jesus. Ndio. I can see now. Right? Yes. I can see. Naona minyororo inakatika. Kila nira, kila nira. Kila nira. Kila nira isiyo ya Kristo Yesu inakatwa, katwa, 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 katwa. Kila nira, kila nira. Shalela mahande kaya ba. Ela na mane na ne. Yes. Yes. Halela. Kama wewe umeokoka na unaweza ukanena kwa lugha mpya, fungua kinywa chako mahali ulipo. Ra le la na 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 ya na aye. Kwa sababu ninaona malaika hapa hawaelewi lugha nyingine. Ra la na 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 ya ra na. Thank you John. La na ma de ya mara da la brado la de la mara da la de la. Aye. Mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. Mtu mwenye moyo ulioponde. Anayetetemeka. Aye.
Achilia ibada yako.